hari umuntu yigize atuka undi ndi kumwumva aramubwira ngo wowe mbwa uzapfutikamiye nayimbwa. Hari igihe abantu bakurebera mu gihe ibyaha bakabiteramo akadomo bakavuga ngo ahangaha ntuzaharenga, ariko ngo Yabesi amaze kwisobanukirwa arasenga, haleluya, asaba Uwiteka umugisha kabiri, arayibwira ngo nyagurire imbago. Turashima Imana ko turimo gukama inka.